linga 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 baby, linga linga everything go be well. Rede Camilla now we will. Our production put it so running. Linga 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 linga, this everything go now be well. God have mercy, have inspiration for me.
Hands up a kubira muziki ne mnyumira
million.
Uba bendera boda tu boda
champion.
Kwanu kwa manji mabita dia
champion.
Dia dia Camilla.
Million.
I never worry na siga dunda.
Champion.
Bendera you gotta jimpuba.
Champion.
Amini.
Chinda mwena na basabanga Mike. Nga banyimane Mike. Nga tibampa Mike. Kumipiri na basabanga Z-Ride. Nga tibampa Ride. Nga balina Z-Ride. Sijukiro muwale yangamba. I'm not answer more vanyuma tresanga. Yes. Nemu juki zabe yangamba. Na ama zika kiyakabi yangane sambi.
Dogarimu geto never give up.
Avuga boda never give up.
Na wali kuchiyo never give up.
One day they gonna be go.
Omusome asoma kwe never give up.
Na wasome somusome kwe never give up.
Yenza tako katagenja never give up.
One day they gonna be go.
Yenza bakubile mziki ne mnyumira.
Million.
Uba bendera boda tu boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia
Kamelea.
Bagatunda,
million.
I never worry na siga dunda.
Champion.
Bendera you gotta jimpuba.
Champion.
Oh. Lava munangi bambita sebe yari omubuka weka wempe bambita hero.
Bam bam.
Wari wo mudonge yangamba anti siri hita muru vera razi nivera zero.
Bam bam.
Ano nyaba saja never give up.
Nawa ano nyaba chara never give up.
So going on munangi never give up.
Now I know you one night stand never give up.
Never give up.
Bogera binje biru makale. Bakuna puya upusa murabe. Ove kumura mwaba sunge kare. Never 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 give up. Bogera binje biru makale. Bakuna puya upusa murabe. Ove kumura mwaba sunge kare. Never 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 give up.
Zaba kubile mziki ne mnyumira.
Million.
Uba bendera boda tu boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Watambulie Joseph Mayanja Chameleon yule mtoto toka mbali. Wana madhara umengi ya okumbuki zile siku. Tunanya uji bila sukari.
Shukrani mola mwe marijaria.
Asanti sana mashabiki nani umbea. Wana itaji maself inapotembea. Asanti sana mola 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 mwe.
Omosome ya soma kwe never give up.
Na wasome somosome kwe never give up.
Yes atako katageja never give up.
Pande de gonna be go.
Yenza bakubile mziki ne mnyumira.
Million.
Uba bendera boda tu boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia
Kamelea.
Pampa nikakone bagatunda.
Million.
I never worry na siga dunda.
Champion.
Bendera